ndugu wapenzi, tujiunge pamoja ili tuwasaidie wale watoto mayatima ambao walipoteza wazazi wapate maisha tena.
Kwa nini umemzaa mtoto alafu mtupe barabarani? Kwa nini Mungu amekupa mtoto alafu mtukane mambo ya kishazi? Kwa nini umemzaa mtoto alafu asikwende shuleni? Yeah, the choice is yours, children are our future. Yeah, yeah. Kwa nini umemzaa mtoto alafu mtupe barabarani? Kwa nini Mungu amekupa mtoto alafu mtukane mambo ya kishazi? Kwa nini umemzaa mtoto alafu asikwende shuleni? Yeah, the choice is yours, children are our future. Yeah, she's on the street crying now.
Someone help me.
Hear the voice of children.
Not to Africa.
She's on the street crying now.
Someone help me.
Barabarani watoto wa Afrika, mbona uhuru hatupewi jamani? Kwa nini kutuonea? Kwa nini kutudharau? Why child sacrifice? Ndoto ya Afrika. I say stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop.
Africa dream again.
Africa.